n'amakuru akubiye muri raporo ngarukamwaka Corruption Perception Index
igaragaza ko ibihugu bitandukanye ku isi bihagaze mu kurwanya ruswa yasohotse kuri itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024. Uyu muryango warebye uko ruswa ihagaze mu bihugu 180 by'isi mu mwaka ushize wa 2023. Iki cyegeranyo kigaragaza ko mu bihugu 180 byasuzumwe, ibihugu 58 gusa ari byo bifite amanota ari hejuru ya 50, ibindi byinshi biri munsi y'amanota 50, harimo igihugu cya nyuma cya Somalia gifite amanota 11. Ku ruhande rw'u Rwanda, abasohoye iki cyegeranyo bagaragaza ko ari igihugu cyateye intambwe mu kurwanya ruswa, kuko cyavuye ku mwanya 54 n'amanota 51 ku ijana mu mwaka wa 2022 kikagera ku mwanya wa 49 n'amanota 53 ku ijana mu mwaka w'ibihumbi 2023. Umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency International Rwanda Apollinaire Mupiganyi atangaza ko n'ubu Rwanda rwazamutseho imyanya 5 ariko inzira ikiri ndende.
Ntabwo twavuga ngo ni ibintu twakwishimira, kuko aya manota n'ubundi ngira ngo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 u Rwanda rwari rumaze kugera ku manota hejuru ya 50%. Bivuga ngo uko imyaka igenda ikurikirana ntabwo twateye intambwe nini cyane, ariko nanone twakwishimira ko u Rwanda ruri muri ibyo bihugu bikeya bifite amanota ari hejuru ya 50%. Nkuko mwabibonye twabigaragaje, urumva ko ari make cyane, bivuga ngo ruswa ku rwego rw'isi yashinze imizi.
Nubwo u Rwanda rwishimira kuzamuka mu manota mu bihugu bigerageza mu guhangana na ruswa, ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize n'umuryango Transparency International Rwanda bugaragaza ko mu Rwanda hari inzego zikigaragaramo ruswa ku kigero kiri hejuru. Apollinaire Mupiganyi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango:
ku isonga haza abikorera. Ibyuho bya ruswa biri mu miyoborere yabyo y'ibigo izina, ariko none ibyo bya ruswa bikaza igihe bahuye n'inzego za leta igihe bashaka za serivisi zitandukanye, cyane cyane amasoko iyo bashaka gupiganirwa amasoko. Hakurikiraho mu nzego z'ibanze. Inzego z'ibanze ntabwo ari uko arizo mwihariko, ariko nuko nanone ziganwa n'abaturage benshi cyane bashaka za serivisi. Mu zindi nzego ni inzego zigenda zikurikiranwa cyangwa se abaturage bagenda bakenera ku buryo bwinshi, nk'uko byagiye bigarukwaho, urwego rwa polisi, ubutabera, yewe na Rwanda Investigation Bureau.
Ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko ibikorwa bakorerwa cyane cyane bigendana no kubimura ku mpamvu zinyuranye bizamo ruswa.
Mu by'ukuri bya hantu dutuye n'amazu dufite nta mvura yayihirika, none ngiye kwangara ntaziyonje ubwo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri. Tukababwira ati noneho niba ni mutubwira inyubako mushakaho, muvuga ko ataramanegeka, nibyo kuko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire, ni muze mutubwira inzu zihakwiye, noneho twinanirwe tugurishe n'abashobora kububaka.
2023 ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenyeye abantu 400,000, abantu 400,000 kuba n'imiryango baba bafite. Iyo usenyeye umubyeyi usenyeye n'umwana, uba kuba abo bantu bose barimo kwangara, barimo kurwara bwaki.
Inzego z'ubutabera cyane cyane urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo ruri muzagaragajwe mu bushakashatsi bw'uyu muryango nk'izitungo gatoki mu kubya ruswa. Madamu Konsoli Kamaramaka wungirije umuyobozi mukuru wa RIB yagaragaje ko uru rwego rwafashe ingamba zizakuraho iki kibazo.
Ntabwo ari njye kuvuga yuko ruswa mu bugenzacyaha irahari, ariko mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe dufite urwego rw'ubugenzuzi narwo ruzajya rushyira imbaraga mu gukurikirana irikorwa n'ifungwa ry'abari muri za kasho. Ubu hariho amabwiriza y'uko tuzajya mu gufata icyemezo cyo kurekura cyangwa se gufunga umuntu kitazajya kigomba gufatwa n'umugenzacyaha umwe, tuzajya babyaganiraho n'umukuriye kugira ngo arebe ko icyo cyemezo kiba cyafashwe mu buryo bukwiriye. Ikindi gihari twashyizemo imbaraga mu kuzakora awareness campaign yo kugira ngo dushishikarize abaturarwanda kujya gutanga amakuru kuri ruswa.
Muri Afurika, u Rwanda rwagumye ku mwanya wa kane inyuma ya Seychelles ifite 71%, Cape Verde ifite 68%, na Botswana ifite 59%. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba. Gusa ibihugu u Rwanda rurimo rwo muri Afurika y'Iburasirazuba nibyo biza mu myanya ya nyuma, aho Somalia ari yo ya nyuma n'amanota 11, ikaza ku mwanya w'180. Kongo n'u Burundi nabyo biza ku mwanya w'162 n'amanota 20. Umuvunyi Mukama Basi asobanura ko ari ikibazo kuba ibihugu biri muri Afurika y'Iburasirazuba bitarashyiraho ingamba zihamye zo kurandura ruswa.
Cyari kuba ari cyiza twese ibihugu bya SAP community twaza mu cyari muri gahunda yo kurwanya ruswa. Kuba u Rwanda ufite amanota 53, u Burundi ufite 20, Kongo ufite 20, Somalia ufite 11, murumva ko atari byiza. twasaba byuzo badepute bacu nuko bazana uko akore influence yabo mune gushyira amatiko ya yala barebe ku nasho ingamba badite ibyo bihugu nyuma y'izi data babaze ibihugu byabo kuki mudashinga bwo gwanya ruswa cyangwa itege cyo gushyira SAF community imbere turacyafite cyo twari ibihugu bimwe tutari kumwe nabo usanga bagenda bagenda bikandagira abigatuma SAF isubira inyuma namwe mugabanya kumurabizi ariko ntabwo twacika intege.
Muri rusange igihugu cya Danemark nicyo kiri ku mwanya wa mbere ku rutonde n'amarota 90%, ikurikirwa na Finland ku marota 87%, Nouvelle-Zélande 85%, hagakurikiraho igihugu cya Norvège. Ibihugu bya nyuma bine harimo Sudani y'Amajyepfo, Siriya, Venezuela, hagaheruka Somalia n'amarota 11%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.